studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
aljumare sappo e go lewru novembre hitane 2016 jena yamde sokidru studio tamani miden tawaye les maisons de la presse bomoko jottino nodo kabaruji yumar way galo ganni kante wonto oggi jande to sekira bon compétite wiide fa hande tajaral hebaaka yalla laamu hakkunde janawaye joinede do e sappo e joy lewru novembre do lesa ha leedi meden di yoga gube jaltude le gube no tirtode azawat de kulli tiwiide jabana hono yimbele subabe be de do gube kenya be jide yimbele jadaabe khabaruji be le majjumbe kulli tiwiide wattu jono tiidalaji ana e fedde no tirtode azawat de be bi le majjudi do tiidalaji ana baye sagginde kaldal e kawrangal malion ko be nyongitibe gombe to beratoobe be kulli tiwiide kambe dum wono no koyde mabbe garta tawede ley woteji kandi wadde le noga lewru novembre waror ndu leedeedi murtani ndi dum wono nokku mabbe no dotede beera gondo to le majjobe ko di tiwiide wattu jono woteji kana wadede sariyaji mawdi kandi sarede le leedi meden di dido yambereji puddi kenyan sisili mobe cubi hitan hikkande habude jihadin kobbe le majjurdube ko li tiwiide neddo fu bondo subu fa yettu yo taw dado ana gollide jihadin kobbe fu so jugo yowama do mudum tan golleji mudum di jafintake sekirab di wonno sembe kabaruji dimin jogi ni do betande di batte radioji di fa gasa bismillah modon e hedade fa hande tagaral hebaka yalla laamu hakkunde janaway juddine le sa haleedi meden di do e sappo e joy lewru novembre waroru ndu gube noddi tirtode azawat de wattu jono tiidalaji ana hakkunde mabbe sabi de huli tawe dum wono gube ciertude mabbe ko di tiwide kanye jabana hono yimbe lo subabe kanbe laataade dum won laamotobe laamu hakkunde le sa haleedi meden di le majjurdube ngadi gonginaale fewtude e laamo tinno hon le ko warata ko do no golleji DDR di so di ngada le leedi meden di fati be keddi ne caggal kanye golleji nayiride bangal de na fa kebe famtade kede momini sendebu
nde yo gubbe CM FPRD MSA CJA e CPA be do gubbe jeddi kase yumbo inde ko sema hokki laami be batte jo ingol laamuji hakkuneji yimbele jeddube ndari yumbo inde de mbaylite sabe de e hakkine mabbe inde yimbele hokkabe ngana kejaabe yimbe sa halleedi ndi de do gubbe koliti wiide be jida fey lamu o yaltina sariyaaji goddi do kabaru DDR e kabaru ndena guleedi ndi e hakkile horebe gubbe jaltube sema ana hani wattande hakkile miijoji mabbe so wana dum golleji talkurundu heba tallawol yontere betinde lamu o e gubbe signinibe talkuru aljendu pelliti hunchande hore golleji join gollo lamu ji hakkuneji sapo e joy lewru novembre du wattu joni ana tiidi odo adi tabbite tiidalaji hakkune gubbe jaltube le feddende jabanay fa hande golleji feddende
wono kambe yimbele jaltube fedde noddi tirtode azawad de kenya be jide yimbele jodobe khabaruji be le majjunbe kolliti wiide laamu ana hani juddintinde wattu joni o jewto hono golleji din jubbaaki yimbele kanbe laamaade laamu hakkunde jo lesa halleedi meden di le majjunde do fedde be kolliti wiide sa jey wakkati joni tiidalaji ana hakkunde wono gubal noddi tirtongal azawad gal kede kanko noddi tirtode muhammed usman ag muhammedun ko mo halido hen do faccitango momini sendebu
l'objectif de cette conférence de
presse tangala e dokkobe kabaruji yu andinde no yawiri tiidalaji di saladdi di kebene dabare hono sariya pawindi do jo ingol laamuji hakkuneji min dari talkurundu mo intine min jida wajjibinde kulleji di woda le sariyaji laamume ka sallafa bendenagu le leydi ndi ana hani pien dabareji fannatingol wadde tafo do talkur jo ingol laamuji hakkuneji golleji do talki sariyaji goddi du ana wondi e waddede do dun tobe dido bengel pawi dun yo andinde no yawiri kalkidi signinama no haniri yeru do yela emenela e asseya to kidalto dun yo sifa irtugol basi fanda kawri tangal yo lamu o daro e dandemo o fama wiide dun wonti dalaji gondi le gubbal sima bangal golleji talkurun soni di kuntanaka hore ana tiidi golleji talkum kebala
on peut pas mettre en œuvre cet accord dans cette situation
ce crabe so ngabido bemal anengal do baydil tirto mijo modo e hello amengal mi noddirta phase Facebook e compte Twitter studio tamani ngiti meden gombe kambera le leedi murtandi wattu jona be kollitiwre koyde mabbe garta tawede le woteji commune ngaji kandi wadde le noga lewru novembre warordu le majjum be bidi do woteji wana wattu jono di kani wadede sabi de kalda le kawral tongangal to alanseri to an hollita wiide sina yimbel ngiti be birfito en nokkule mudu en so dido woteji ngada kambe ne be kollitiwre wattu jono be bawir fitade le de do nokkule sabi de jam e dejere wala ton kede kanko noddirte din kalang mar ag himulu o koma halido hendo fatitango Muhammadu Samaseku
Amiri en jalingin yimbe le kalfinabe kabaru dina sahibe e kala galleji beran denti wadde talkuru kulitoru wuteji ngadata ke fi der beira e le talkuru ndu be kuliti wiidi ko hani watane da hakili tafun e chuudi mabbe di kabaru jande e kanyadun kabaru bulli mabbe nyongitibe be fufudun ngarta tagal dum fu woni ko wuteji landinte andon dun nyongitibe leedi mali be ana joki warde fa ha ko buri ujunaji taton be leedi ndi ngari fay boyali der d'accord amen de be kuliti wiidi fa hunde walana be der gure mabbe tun be ngalan diam be ngala chuudi dogotoro e chuudi lokol fuf be njuttina badum to raji kewdi nguykaaji fi mbele e mobilaji tan wodi tun denno dum holna ki fi
honno jam e deejere walda leedi meden di kenyen kaw ko ministre kumini do kabaru denagule nokko yide dum won directeur en lami e mangal pade ngombe le nokkobe general Salif Traoré le majjo holli tiwide wattu jono jeewe yalla hono be do yimbe le kani wattinirde hakkile buyta du hono yebareji muden di ngatta wakkati furdi kede kanko ministre ko ma halido hen do faccitango Muhammadu Samaseku.
Alors le premier point sur lequel
topere ndeme buri fufun tan hore yonde gollobe amen be gollude amen de ka juini gubbal kumaningal tan habugol bonderebe wakkat juuno min gondi dun juindi gongal kumaningal tan habugol ngarabe bonandaji bangal ande kesebe mangal pade amen be andira ka fi imbinde basi imade amen kay so ole wattu dabbo ma wattu dumonde dawrude no bibbe lindi huyanta min bibbe lindi weltono sanne mangal pade mun en hakkilaji mun hana fi waltade suni yimbe lebe kalfindo gollebe ngarata de no haniri bi bama misali der bama ko so on jiltu ke le no kuji do di ngodi so banki non ma guldude wonde so be njoyen so be neata be fuf be joodi mo ngulna atay ba tawandun fay be jogaki marfa mabbe dayan do be bari dum yambe bolbe joodi tino don wattande hakkille imade modon
revenu au fondamentaux
kawrital mangal do woni yimbe le sartobe fabe jeyal hono be kaani serraade sariaji mawdi be kollitiide gal do kootal fuddi kenya do bamako do sisili mobe cubi hitane hikande be jeyal hono nyangali kaani wadede jaadi kobbe juude yo wa do muudo yembe le majjum be kollitiide neddo fu bonderejo mobe nangi kasem fa yotto jaadi kobbe so be ngarfaabe charo dum be jafininta dum fee kede kanko no dotteedo Mamadou Lamine Coulibaly o kanko don procureur general do bamako do ko ma halido hen do foccitaango Muhammadu Samaseku
aujourd'hui c'était la participation
faba fewde habugul bondarebe wor ko yimbe le kuman be sadiya kun tani hore hande kala talki bonandaji chatudi ngodi di ngatana ma hakille ma ngatante hakille le jonde mabbe nyande noga jettilewrundu yusufa fa hunde yabata ke bangal bondarebe be e kala be sare mun en kani wadere le jonde sariya arandere talki sappo nay ngoni jawtadi wakkat jun o hakki sappo di don kiddi kumani be kabar mun be kay ana landini min kinnoto be jati fay boyata yo procureur be pama wide be andina yimbe le ko be gondi ko buri wana fesifa haltinde kala ko be ngadi ka be tinno dawrude no jamara de be torto famu kabar sariya on dula wi de sifaji bonandaji guddi jalti hikka nenno heytu be balti sifa bonandaji mabbe an hanim nendu min ngada weltere e le jogalal majji min tampata min kabata fi tewtude be do bondarebe min jukkitoto be kala to be ciudoyi sala dejjere an hejalidi men
pour que vive la tranquillité publique dans la société malienne
nyaloma keejenaar habude en nyaw jabbetille adnaara Allah ndu fuddo on nyaw sukkoro obe kolliti wiide dido yambere jana kani wadede le sappo e nay lewru novembre ndu farde do do wattu yottade yimbe le humnibe kabaru challal gombe le leedi meden di kenya be ngadi kawrtal mabbe le majjum be bisa ewili adnaar ndu fu yimbe le milioji temedde e sappo e njoyom kanyu en chaawi o do nyaw do mali do be bisa ewili yimbe le temdere fota yimbe le jeegom an chaawi nyaw jabbeto do on nyaw sikkaro wattu jono kede kanko no teda madame Sidibe Assane Traoré o andan do no kabaru o do nyaw wori sanne ko ma halido hen do faccitango Muhammadu Samaseku.
Il y a des facteurs qu'on ne peut pas modifier.
Si faaji hebugul nyaw yogaaji gontun dimi mbawana fay hunde. Adad dubi himbele ana jeeda e majji. So gorko hibini dubi chapande joy e joy, ma so debbo hibini dubi chapande jeegom, be mbawi wattu fu febude nyaw jabeto. Ma dun so sarabe noddo tawrama nyaw jabet, jomun ana wawi hebude dun. Denno fay hunde mi mbawana dido sifaji. Ka won ko mi mbawani bangal sifaji keddidi. Sifaji hono himbele jon interbe. Sabi noddo buto ana yawi hebude nyaw jabet, ma tension e ko nande mun en. Sifaji farantini de goddi dun ana ngodi. Misali rewbe jogibe sukabe jon interbe ana kani watande ko e mun hakille so debbo be ni suka jogido ko buri kilo nay e feccere ma kilo joyi ana hani joomu hayba cellal mudum
donc ça doit porter à aller faire un dépistage
européenne et au Royaume-Uni, Ngoni Fabo Tobe, Studio Tamani.
Graam jurnede jeelo ne le réseau ngaji meden di e puddirando banamba dobe kolitido ko yaati himbe le temdre chapande ndoyom kuminibe kabaru wuteji kany en gonde faminede wattu jono le balde jono di do golleji goti lanini be o do golle yo suudu kuma ndaw en wondu to banamba to gardan faado san do doktoro ngabe gombe tombe be gondi e famminede wakkati jono no be kani windirde ton tiafaaje kambe dum e pammino hono yimbe la nyobe gombe tombe dum wono faanda kawrtal pudungal ton wakkati joni o ngal le majjum be pamminte ko yaata balde jodo no kambe doktoro be ngabe gombe tombe faabe je wattu jono yalla hono be kani famminede yimbe la gombe tombe se ngurute garanti minirem faado gawodo le majjum be kolliti wiide to gawoto wattu jono sukabe jokolbe gombe tombe be gondi e famminede no be kani jogira jawlele mabbe kanye gesele gonde tonde goldo famingol fuddito ila alal bar jabbinonde lannini be dum yo walde ONG de noddata gardel sekirab do kadite nyalaw mo hande kabaruji meddi di min joti on sanne hedade hejuji amen wattu jonomi kertniki jotal di yimbele kedi be min do radio dande douansa faande kedde hedade honnandir donno do e seda yewtere meden de ana wodi wassalam